And now we invite you to a singing held at Shreveport, Louisiana, March the 17th, 1984.
Let us sing the name of Jesus, oh, the name we love to dear. We thank the Lord for heaven, the grief of our Lord here. In the name we have salvation, oh, our precious is the blood. Sing the name of Jesus, for it makes it quiet so.
Sing again,
sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again, sing again,
Yes, we'll sing the name of Jesus. It's the only name that gives, that can save a guilty sinner and no other under heaven. Oh, we love the name of Jesus. In salvation we adore. Blessed be the name of Jesus. We will sing it more and more.
Just remember, Sister Bernice Constable. We're glad to have you tonight, Sister Bernice.